magaalada Baydhabo ayaa loogu qabtay tababar qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada. Tababarkaasi oo ku saabsan anshaxa saxaafadda, waxaa ka qayb galay tababarka wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, Tituur Maxamed Ibraahim Bilaal, iyo wariyaasha loo qabtay tababarka. Tituur Maxamed Ibraahim Bilaal, wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta maamulka koonfur galbeed oo dahfuray tababarka, ayaa ka warbixiyey tababarka.
Seminaarku meeha qaban qaabiday ururka Samwa, si hadda isinba dhigaase waana may kasaabsan yaha ini kaalinta oo hanraabta ama gabdhaha ini kaalin firfircoon kula hadaan bulshada dhatiye si isin hadaba dhegaaseen yani bulshada Soomaalida cumuuman dhaqankaana may kumid ahaa bilaanta ibid soo sharfanaayeen oo dad la liida umahayna marka lagu reeba meelaha oo maxay ahaytay waxbarashada oo mararka qaar la aragaayo in waxbarashada bilaanta muhiim ka hayna marka meelahaas lagu reebo laakiin maartay bilaanta wal ixtiraamay wal sharafay marka barnaamijyaduna maartay maadaama saxaafad uu ku shaqeeyaan bulshada noo hormuud inna may muhiim ahaa in mar walba kaalinta oo haraabta iyo bilaanta la xoojiyo marka taas intaasu marka nimanka saxaafadda may idin amaanay kaalinta oo firfircoon ee isin bulshadan ku jirtaan guud ahaan saxaafadda kaalin firfircoon oo idin wanaagsan yaa bulshada dhatiye yaa kulatiin may kaloo idin ognaa ama la dareerna saxaafad dadka ku shaqeeya duruufo gaar ayaa qaban oo may waa shaqadii iyada aan dhib badanta may kaloo idin ognaa askariga qofka askariga ee qofka saxafiga ah lamadiiba may wajahayaan riski ay wajahayaan mar walba riski iyo khatar ay wajahayaan sida askariga mar walba dadka amniga dhibaateeya ama maxay ahayd umadda dhibaatada ka wada khatartaas uu seen wajahaw saxafigana saasaato uu seen mar walba may horteegaya ama ku shaqeeyay may leeraay in uusa yani un gudbi bulshada dadka dhibaatada ka ah walaay bulshada nafciin ah ayaa bulshada in gudbiye marka gudbintaasa may ku kooyaasay dhibaato iyo riski ku kooyaasay.
Tababarkan ku saabsanaa anshaxa saxaafadda ayaa door ka qaadanaya sidii ay u horumarin lahaayeen xirfadooda wariyinimo wariyaasha ka howlgala magaalada Baydhabo.